call me Melody. Another one from Melody.
On the track, baby.
Nikuite sukari ama nikuite chokoleti, maana jinsi umeniweza siwezi hata kukuzania. We mtamu kama asali na lamba lamba mie. Oh baby boo, yani kama pilipili joni washe baby, kwa kusuzi chiti nimefika baby. Umeufanya moyo wangu kuwa na furaha, yani kama pilipili joni washe baby, kwa kusuzi chiti nimefika baby. Umeufanya moyo wangu kuwa na furaha, yani mahabuba kupendwa nawe ni furaha. Daima unanipa miraha bila gharama,
bila gharama
starehe. Pilipili njoni washe baby stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby na 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 na.
Pilipili washe baby
na 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 na.
Umeniweza
ukinipa utamu baby, sina la kuamba baby. Wewe my dear nitakuimbia, umeumbika kushinda wadada wote eh. Uso laini mtoto kajipodewa, tena wewe maini wasije wakanimbia. Ai mama we,
ai mama, nitazidi.
Yani mahabuba kupendwa nawe ni furaha, daima unanipa miraha bila gharama stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby 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 na 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 na.
Pilipili
njoni washe baby na 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 na.
Pilipili njoni washe baby
stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby stare, bila gharama stare. Pilipili njoni washe baby.
Track, baby.